Hey, Brother Gasper.
Yes, brother. How are you?
I'm good. How are you?
I'm fine, brother. We are ready now.
Okay.
We are ready now. Can you start with the word of prayer?
We can. Let's have a word of prayer. Dear God, heaven, we come to you this day. And we ask that you be with us during this study. We hope that the things that we study are the things that are in your word. And we hope that we take these things and we apply them to our lives and help them to make us better Christians. And God, please bless the congregation at Mosquito River. And please be with them and help them to grow and spread your word. And please forgive us of our sins. It's in your Son's name we pray. Amen. Yes, sir.
Today you will have a new translator.
Okay.
It's a teacher who teaches the lesson in the morning, so he will help you in translation.
Okay. All right. Well, we left off last time talking about the authorship and the purposes for 2 Peter. And as we get started today, I'd like for us to talk about the main ideas of 2 Peter and then get into the book itself. Okay. The main verses that I think really sum up the entire book are 2 Peter 3, verses 17 and 18. Okay, I thought I lost you for a second. If you would like somebody, they could read verses 17 and 18. Yes, sir. Somebody could stand up and read it if you want them to.
Yeah, someone would stand up and read that verse.
You talk of 2 Peter, 1 Peter?
Okay. I really like these verses because I feel like they sum up the whole letter.
Mstari huu wa 17 18 kwa maana ni kana kwamba natoa muhtasari wa kitabu cha
All right, and what he says in 17 is, take care that you're not carried away with those false teachers.
Yes. Can I look again?
Are you still there?
Come up again.
Okay, I thought I lost you for a second, and I'm having a connection problem here. Verse 17 says, take care that you're not carried away with those false teachers, and then verse 18 tells us to grow so that that won't happen.
Are you talking about 1 Peter chapter 3 or 2 Peter?
2 Peter chapter 3, I'm sorry.
Yeah. It'll give us more time. We read once again because...
I'm sorry?
Read once again in Kiswahili and see where...
Okay, it's 2 Peter 3, 17 and 18. Yeah. Hello?
2 Peter 3, verse 17 and 18.
Yes, sir.
Yeah. Let's give some reading, because we read 1 Peter. I thought you were talking about, I'm sorry for that.
Okay, and that was 2 Peter, right?
Yes.
Okay. Well, verse 17 here tells us to not be carried away by false teachers, and then 18 tells us to grow so that that won't happen.
Katika mstari wa 17, inatuelezea kwamba tuwe waangalifu ili tusiyumbishwe na mafundisho ya uongo.
And it really sums up four main points that 2 Peter has, and that's going to be the outline of our study. It's four main points. Now, I'm going to give you the four points now, and then as we go through the letter, we're going to see these four points and talk about them further. Okay, the first point that we see in the book is remember to grow your faith. Now, the passages that relate to this point are 2 Peter 1, 3 through 15.
2 Peter 1, 3
through 15.
Okay. Hii tunaita outline. Hii outline inatupa yani kielezo. Kwa hivyo point ya kwanza unaposema ujifunze namna ya kukuza imani yako ama namna unaweza kukuza imani yako ikue,
Hiyo tutaandika hapo mbele yake, Petro wa pili, sura wa kwanza, mstari wa tatu, hadi wa kumi na tatu.
Okay, the second point that we have in the book is remember to study the scriptures. The first point is remember to grow your faith, and the second point is remember to study the scriptures. Okay, and the passages that relate to the second point here are verses 16 through 21 of the first chapter.
16 through 21, chapter number 1. Yes, sir. Mstari wa 16 hadi 21. Sura ni wapi?
Okay. The third point comes from
your point ambayo tumepewa point ya pili kwamba mbuge kusoma kwa Biblia yako utapata kwenye mstari wa 16 hadi 21. Kumbuka kwamba tunajifunza sura ya 5. Sura ya kwanza.
Okay, the third point is The third point is watch out for false teachers, and this comes from chapter 2.
Point ya tatu, nazungumzia jinsi unavyokuwa mwangalifu kwa walimu wa uongo. Hiyo iko katika sura ya tatu. Uwe mwangalifu sababu ya walimu wa uongo.
Okay, and the fourth point, the last point that we have in the book is watch out for the Lord's return, and that's from chapter 3.
Point ya mwisho, nasumumizia jinsi unavyokuwa mwangalifu kwa kurudi kwake. Yes. Uwe tayari amwe mwangalifu kwa kurudi kwake. Yes, iko kwenye sura ya tatu. Pointi ya tatu na ya ine, napatikana kwenye sura ya tatu. Uwe mwangalifu. Na utazame kurudi kwake. Yes. The last point, that's point four.
Yes, sir, that was the last point. And that's the main outline of the whole book. But now I'd like for us to get into the book itself and start reading and breaking down some of the verses.
Kwa hivyo baada ya kupata hizi points nne, kitu tunaenda kufanya tunaingia moja kwa moja katika kwenye kitabu yenyewe, kitabu cha Petro wa kwanza, na tusome na tuweze kuelewa kulingana na points nne ambazo tumesema. Ndio picha kuu, inaleta picha kuu kwenye kitabu cha Petro. Yaani kitabu cha Petro na za kwanza ilikuwa ni nini? Kuza imani yako na uilinde imani yako. Tupata hiyo katika sura ya kwanza, mstari wa 3 hadi wa 15.
Alafu ya pili ilikuwa ni kumbuka ama ukumbuke jinsi unavyoweza kusoma na Biblia na uelewe. Hivyo hivyo mpaka ya mwisho ambao tumesema uwe mwangalifu kwa kurudi kwa Yesu Kristo. Kwa hivyo tunaingia moja kwa moja kwenye kitabu hiki ili tusome na tuweze kuelewa.
Yes, brother, we start from verse number one of chapter number one.
Yes, sir. Somebody could read verse one if you'd like them to get up and do that. Okay. Something that's interesting to me is that Peter immediately refers to himself as a servant. Peter was very humble. He didn't think too highly of himself when he wrote this letter.
Petro, wakati anaandika hiki barua, alikuwa mnyenyekevu sana. Hakujiona ama kujiweka kwenye kiwango ama nafasi ya juu, lakini ananyenyekea kwa kutumia neno mimi ni mtumwa wa Kristo.
This is a very stark contrast to how a lot of people view him today in the world.
Na hivi ni kinyume na mafikiria watu ama jinsi watu wamefikiria kwamba Peter kwa mtu wa
wangu. I look. I look throughout the world and I see people who view Peter as the leader of the Catholic Church and Peter is this man that's elevated above us, but he's not. I'm sorry, I must have lost you. I look throughout the world and I see people who view Peter as this great man above us all, like the leader of the Catholic Church, and this is just not true.
Aliishi maisha ile kama tuseme kwa Katoliki wanafikiri Petro ndiye alikuwa mwanani papa wa kwanza. Lakini ukaangalia maisha ya papa na vile watu wanamheshimu na wanamtukuza utakuta ni kinyume na yale ama ile maisha ambayo Paul Petro mwenyewe alikuwa.
We know that this is not true because he immediately refers to himself as a servant of Jesus Christ.
Tunaona kwamba Yesu kweli kwa maana tukiangalia kwenye Biblia yeye mwenyewe anajiita mtumishi au mtumwa wa Kristo.
But he does go on and he says, I am a servant and an apostle. And this reminds us that he was firsthand with Jesus Christ.
Na sio hayo tu. Petro anaendelea kwa kusema kwamba yeye pamoja na kuwa mtumwa ni mtume wa Mungu. Yaani tunaona kwamba Petro ni baadhi ya mitume wale wa kwanza waliokutana na Mungu na Yesu Kristo.
So Peter is a Christian just like we are. The difference is he spent time with Jesus.
Petro tunamwona Petro ni kama ni Mkristo kama sisi tu. Hakuna tofauti kubwa. Sipokuwa sasa ni yule mtu ambaye alipata nafasi ya kutembea na kuishi ama na kukaa na Yesu. Lakini ni Mkristo tu kama sisi.
Now he then goes on in verse 1 and he says, I'm writing to those who have obtained a faith of equal standing with ours.
Anaendelea kwa kusema kwamba nawaandikia watu ambao walipokea imani iliyo na thamani kama yetu. Yaani wale ambao walipokea imani sawa na yetu.
Now we looked a couple weeks ago at the fact that he wrote this book to the same people that he wrote 1 Peter to. And that was a congregation of churches that he had a relationship with.
Hapo mbeleni tuweza kujifunza kwamba Paulo, I mean Petro, katika kitabu chake mwaraka yake ya pili, anawaandikia wale watu ambao waliwaandikia kwenye nyaraka wa kwanza. Yaani ni kundi la watu wa mkusanyiko fulani ya watu ambao alikuwa na uhusiano nao, sio watu wengine kwa.
So he's writing to Christians, and he tells these Christians, you can obtain the same faith that I have. You can have the same salvation that I have.
Anapoandikia wale au kundi la watu wa Kristo, anawaelezea kwamba nyinyi pia mnaweza kuwa na imani ile nilipokea mimi. Mnaweza kuwa na imani ile tuliyopokea sisi kama mitume na nilipokea kama mtume.
He's really trying to get across to them the fact that there are no classes of Christians. There's no top class and lower class. We're all on the same level.
Anachojaribu kufanya ama kusungumzia ni kwamba anajaribu kuambia ama kuelezea kwamba nyinyi nyote ni wa Kristo sana. Hakuna Mkristo aliye juu ya mwingine ama yule ambaye aliye chini ya mwingine. Yaani nyinyi nyote ni wa Kristo sawa.
And the only way that this is possible is because of the righteousness of God.
Na hii inawezekana tukizingatia haki ya Mungu. Kwamba Mungu kwa haki yake hakuna mtu ameweka juu ya mwingine, yani kila mtu ni sawa mbele ya Mola.
So, let's pause here before we go any further and think, do we ever have a problem with this?
Na endelea sana jamani wa Kristo. Tujiulize swali hili. Je, unafikiri kuna tatizo katikati yetu binadamu kwa kujiona wakati mwingine tuko juu ama kufikiria kwamba mwingine ni Mkristo zaidi ya mwingine? Kuna tatizo kama hilo katikati yetu? Je, unakubali kwamba kuna tatizo katikati yetu kwamba wakati mwingine Mkristo mmoja anafikiria kwa juu ya mwingine ama mwingine anakuwa chini ya wengine? Ama tuko sawa kulingana na haki ya Mungu? Tuko sawa mbele ya Mola Mwenyezi?
Do we ever have a problem thinking that we are better Christians than other people are?
Je, unafikiri wakati mwingine tuna shida ya kufikiria kwamba labda mimi ama wewe ni wa Kristo ama ni Mkristo bora kuliko mwingine? Je, tunaona tatizo hilo katikati yetu ama miongoni mwetu? Ndio. Wakati mwingine tunafikiri labda mimi ni bora kuliko yule.
We should never ever be thinking this way. We as Christians are no better than those people in the church with us.
Haipasi tufikiri tuwe na mafikirio kama haya kwamba sisi kama Wakristo tumewekwa kwenye kiwango sawa na Kristo wale wengine. Hakuna mtu juu ya mwingine ama chini ya mwingine.
If you'd like for somebody to read verse 2 of chapter 1, they could do so now.
Yeah. Abu, what do you do? Number 1, usome mstari wa pili. Usome mstari wa pili. Apo apo tu sura ya kwanza, mpesho wa pili.
So, neema na iwe kwenu na amani iongezeke katika kujua Mungu na Yesu Kristo na Yesu Bwana wetu.
Okay, thank you.
Yes.
The second verse here mentions the knowledge of God and of Jesus.
Mstari wa pili tukiona inatutajia hekima kwa Bwana, yani ile hali ya kumjua Mungu kupitia neema, ndivyo tunavyoona kwenye mstari wa pili.
Now, the knowledge of God and of Jesus Christ is something that's going to be studied in the second point of the book at the end of chapter 1.
Kumjua Mungu pamoja na Yesu, Bwana wetu jinsi Paulo au Petro anatuelezea, ni kitu ambacho tutaenda kujua zaidi tukifika kwenye point yetu ya pili. Na kumbuka zile point nne ambazo tulitangulia kuandika.
But for now, for us, if we want to grow in knowledge, the way that we do that is to study our Bibles.
Na lakini ili kwamba tuweze kukua, ili kwamba tuweze kuwa yani kujua zaidi pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo, ni lazima na nishati tuweze kusoma na kuelewa Biblia.
We study our Bibles to grow in knowledge, and this allows us to grow in two other ways.
Inatupasa sisi tusome Biblia na kuelewa ili kwamba tuweze kukua katika imani na pamoja na katika kujua yani hekima.
If we're growing in knowledge, then Peter says in verse 2 that we can also grow in grace and peace.
Na ili kwamba tuweze kujua sahihi yani kukua katika kujua kwetu Mungu pamoja na Bwana, Petro anajumuisha vitu vingine hapa, anasema basi tukifanya hivyo basi tutaweza kumjua kwa tutakuwa katika neema na katika imani. Hizo vitu vingine ambavyo ni vibali za vitu ambavyo zinaendana pamoja. Kumjua ili tukue kama wa Kristo, na tutakuwa na neema pamoja na amani.
Now, these are two things that we can enjoy as Christians if we study. We can enjoy God's blessings and His peace. All right. And then now we really move into the first point of the chapter, of the book, that is growing our faith. Are you still there? Are you still there? Hello? Lost him. Maybe they'll be able to answer. That kind of stopped me at a good place if we don't get to go any further. So the next section is rather big, but I'd like to wrap up and ask for questions if we could do that. Hey, we're back.
We're unable to see you. Can you?
Let's see. There we go.
Yeah. Exactly. I think there was a network hiccup somewhere, and I didn't hear the last point you made. So you'll have to come up again and repeat what you said last time.
Okay. Well, the last thing I said was talking about verse 2, and it was, if we're growing, then we can grow in God's blessings and in His peace. And this was a question a couple weeks ago, how can we grow in grace? And Peter gives us the answer in verse 2 here, study our Bibles. Now, Peter also says, if you ever find yourself uneasy or worried or afraid, he says you can find peace if you study and grow your knowledge. And these are things that Peter tells us that we can grow by studying and growing our knowledge. I'd like to stop here before we get into the next little section of Scripture and ask if there are any questions or comments or anything like that.
Go ahead. No question.
Okay. Well, you can have somebody read verse 3 then. Okay, Peter says in verse 3 that Jesus has given us everything we need to deal with life. Anything that we need that has to deal with living and being godly, the Lord has given to us. I'm reminded when I see this, I'm reminded of passages like the ones in Matthew 6 that tell us the Lord will give us everything that we need.
Katika kitabu cha Mathayo 6.
In many of these different passages, and we won't go to any others today, but in many of these passages, we see that God will give us everything that we need if we will just ask Him for it. And here in verse 3, Peter says that he'll give us these things through the knowledge of Jesus Christ. So he's telling us to study our scriptures again. Okay, if you'd like, you can have somebody read verse 4, and that'll probably be the last verse that we talk about today. Okay. Now, Peter says here that through this knowledge, he offers us many great blessings. Something that's interesting to me here, though, is that he says we must be partakers of the divine nature. Now this, I'm not sure about the translation into your language, but in English, this word really means that if you're going to be a partaker of something, you have to willingly access it. You have to get it yourself.
Kwenye lugha ya Kiingereza wakati mwingine tukisema mshirika ya kitu fulani, yani umepewa ruhusa wakati wowote unaweza kaipata unapoitaka. Kwamba ukiwa mshirika wa kitu basi hakuna masharti kwako. Wewe wakati wowote unaweza kaipata ukitaka. Ukiwa mshirika.
And what this really means to me, this word, is if there are going to be those who partake in the divine nature, then there are also going to be those that do not partake in the divine nature. Now this, the last part of verse 4 here is a quick reminder of how wicked the world is that we live in. As we go through our daily lives and we live as Christians, we have to remember that in the world there's corruption because of sinful desire, like Peter says.
Paulo, Petro,
We must always, always be on guard that we're not slipping into this corruption by succumbing to our own sinful desires. Okay, well, I'd like to stop here today, and next week we'll get into growing our faith in chapter 1. I'm really excited to get into the next few verses because they're just packed full of things that Peter tells us we can grow with.
Napoingia katika stage ya pili, yani nikianza kusoma mstari mwingine unaofuata, naona kwamba Petro anasimulia baadhi za vitu ambavyo vinahusitu sana kuhusu jinsi tunavyoweza kujua na kuweza kukuza imani yetu.
But for now, we can ask if there are any questions or anything as we close our class up.
Lakini kabla hatuja kamilisha darasa letu ya siku ya leo, ili kwamba tusubiri darasa lingine ambapo tunaenda kuona baadhi za vitu ambavyo Paulo na Petro nataja pale, ningependa kuomba kama kuna mtu yote ambaye ana swali lolote kuhusu yale ambayo tumejifunza siku ya leo. Swali lolote kufundisho yetu ya leo, kama kuna swali lolote. Yes, so far. Okay. Oh, just one question about the meaning of a verb used here, a godliness in Kiswahili, and I'm going to explain that to him.
Okay.
Utaua, kwa lugha nyingine naona kwa tafsiri zingine imeandikwa ujaji. Sasa yani utaua ni kwamba kuishi maisha yanayopendeza Mungu, yani kulingana na maisha ya mtu ambaye anamcha Mungu, mchaji wa Mungu. Kama wewe ni mchaji wa Mungu, yani unamcha Mungu, lazima wewe umeishi maisha ya kumpendeza. Ndio maana yake utaua. Sisi kama mwalimu anaweza kumuelezea sasa hivi. Ndio. Uchaji ama utaua ni namna sana. Ukimcha Mungu lazima uishi maisha yanayompendeza. Yanayomuonyesha kwamba unamcha Mungu.
Okay. Are there any other questions? Well, if there's no other questions, I guess we can have a closing prayer and close out our class. Okay, dear Lord, we thank you for allowing us to study your word today. And we thank you for this class, and we thank you for this school, where we can learn more about your word and how to live as you want us to. And we thank you for the people that help with this class, and we thank you for the congregation at Mosquito River. And Lord, we ask that you always bless us and help us to be studying in your word and living the way that you want us to. And Lord, please help us to be looking out for the devil and to watch for him and resist his temptation when we find him. Lord, when we fail, we ask that you forgive us and please help us to grow and not make those mistakes again. Lord, please be with us through the rest of this day and forgive us, please, God. And it's in your Son's name that I pray. Amen.
Thank you, brother.
Thank you, Brother Gasper.
How are you?
I'm good. Are things going okay with you guys?
Yes, brother. Although there is a lot of rain.
Yeah. I saw the video that you sent me. That's a lot of rain. Is that in your neighborhood there?
Yes. Yes, yes.
Wow. Is it still raining today?
No, today it is. We have some sun. Today there is no rain.
Good. Good. Well,
yes.
I'm sure you need some rain for your plants a little bit, but probably not as much as you got.
Right.
All right.
But we thank you for everything.
Well, thank you very much. Okay. I appreciate talking to you.
Okay. If God willing, we're going to meet on next Friday.
Yes, sir. God willing. We'll see you then.
Yes. Pass my greeting to all your family there.
I will. You do the same.
Amen.
All right. Bye-bye.